Abaheburayi umutwe wa 13. Nimuhweme gukundana bya kivandimwe. Nimukibagirwe no kwakira abashyitsi. Erega hari bamwe babikoze basanga bakiriye abamarayika batabizi. Muzirikane abanyururu nk'aho mufunganywe nabo. Mwibuke n'abagirirwa nabi. Muzirikane ko namwe mufite umubiri. Ushyingiranwa kubaho n'abantu bose. Kandi he kugira uwo mubashakanye wandavuza uburiri bwabo asambana. Kuko ibyo bumanzi n'abasambanyi Imana izabacira urubanza. Ntimugatwarwe n'inyota y'ifaranga, ahubwo munyurwe n'ibyo mufite, kuko Imana yavuze iti:
sinzabasiga nta nubwo nzabatererana na gato.
Nicyo gituma tuvuga ntacyo twishisha tuti: nyagasani n'umushyigikiye ntacyo nzatinya, umuntu se yantwara iki? Mujye mwibuka abayobozi banyu babagejejeho ijambo ry'Imana. Muzirikane uko babayeho n'uko bapfuye, maze mukurikize urugero rwo kwizera Imana kwabo. Yesu Kristo uko yararejo nanone niko ari, niko azahora iteka ryose. Ntimugateshwe inzira n'inyigisho zitari zimwe zinzaduka. Icyiza nuko imitima yacu yatungwa n'ubuntu Imana igira, aho gutungwa n'ibyo kurya twategetswe n'amategeko, kandi ntacyo bimarira abayakurikiza. Twe dufite urutambiro rundi. Abatambyi bakora mu ihema risanzwe ntibemerewe kurya ku bitambirwa kuri rwo. Ubusanzwe umutambyi mukuru ajyana amaraso y'amatungo atuye Imana mu cyumba kizira inenge cyane, akayatangaho ikiru cy'ibyaha, naho inyama zigatwikirwa inyuma y'inkambi. Nicyo gituma Yesu yaraguye inyuma y'irembo rya Yeruzalemu kugira ngo rubanda abegurire Imana akoresheje amaraso ye bwite. Noneho rero nimucyo dusohoke tumusanga inyuma y'inkambi, twemeye guteshwa agaciro nkawe. Erega nta mujyi uhoraho dufite hano ku isi, ahubwo twifuza umujyi uteganyijwe kuzaboneka. Nuko rero ntiduhweme gutura Imana ibitambo by'ishimwe tubikesha Yesu. Ni ukuvuga ngo tujye tuyogeza mu ruhame bibe ari byo bisesekara ku minwa yacu. Ntimukibagirwe kugira neza no gusangira ibyo mufite, kuko bene byari byo bitambo bishimisha Imana. Mwumvire ababayobora kandi mwemere kugengwa nabo, kuko aribo bashinzwe ubugingo bwanyu bakazababazwa n'Imana. Mubumvire kugira ngo babakorere bishimye batinuba, kuko babakoreye binuba mwe nta kamaro byabagirira. Mukomeze kudusabira. Turahamya ko nta kibi imitima yacu turega, kuko kwifata neza igihe cyose ari cyo dushaka. Ndabinginze murusheho kunsabira kugira ngo Imana ingarire iwanyu bidatinze. Umwami wacu Yesu ari we mushumba mukuru w'intama, Imana yamuzuye mu bapfuye kubera amaraso ye, ahamya isezerano ryayo ridakuka. Iyo Mana itanga amahoro ibashoboza ibyiza byose kugira ngo mukore ibyo ishaka, nuko isohoze muri twe umurimo uyishimisha ikoresheje Yesu Kristo. Ikuzo ribe iry'iteka ryose. Amen. Bavandimwe, ibyo nanditse byo kubakomeza ndabasaba kubyitaho. Ego urwandiko ntabwo ari rurerure. Umenye kandi ko umuvandimwe wacu Timoteyo yafunguwe. Naramuka angezeho vuba, tuzazana kubasura. Muramutse ababayobora bose, kimwe n'intore zose za Nyagasani. Abavandimwe mu Butaliyani barabatashya. Nyagasani, nagumye kubagirira ubuntu mwese.